representing
Pandemics Records.
It's talk a stand up music.
Hey, yeah.
Yo, Blackbone, let's do this, bro.
Run away,
run
away. Sing a verse on two in a team of one. Away, away. Sing a verse on two in a team of one.
Una kuchoipa bana niuza ukonke mwambo na choice yako saibala sanka mukazi wokulinga na biebe kulinga si uzafutika mu moyo wako.
Then I chose you, then you come and play you. No way, no way.
Singa pase mtu wina mtima.
Wezana na ye kisi Balala kumboyo Sini wana pochansi Nina kupeza iwe Timona kala pamsi.
Ash, baby pukuta misozi Kumbuka titikari pamozi Navana tinapala pamozi Manje ninji hufuna chani we.
Makudi koti techno tichilinga naye auti walishi bafwe baumela koko la maturity I'm angje kuntembo ya malaiti in my dreams itamulipo na soti mpidikisha mwana incomplete.
Baby you the bad girl ona wasokoneza ya jamani. Baby you beautiful masa ni choza mo ni gwilile usalekelele ifwebeba kamba usavivelelele baby.
Remix Records.